Temporal Rola.
Iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Anisa Bino Mukunzi n'Igena na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara. Akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara, mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho. Aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu, babazwa impamvu batari kubyara. Aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye, harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara, cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye. Gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara, bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu, ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu, ipfunwe, kwiheba ndetse n'ibindi. Hari naho rero usanga imiryango ibizamo, bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo ko baba batabyara, cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru. Ugasanga rero uwo muryango uhozwa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara. Turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore. Mu gusobanukirwa rero ibitera iki gitutu, ingaruka zacyo ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike, turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu. Si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Umuryango wa Sibomana Davide w'imyaka 28 n'umugore we w'imyaka 25 batuye mu karere ka Ngoma. Bashakanye mu mwaka w'2020 rero bamara imyaka igera kuri 3 batarabyara. Icyakora kubw'icyo bavuga ko ari umugisha w'Imana, uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka w'2022. Urumva rero ko bagiye kuzuza amezi 3 avutse. Uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo. Uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva.
Byari mu mwaka wa 2 kuko tuba tumaze umwaka, ubundi yuzanye umugore akagira amahirwe ati twanda ku kanya, ariko ukwezi kwarashize amezi 3-4 ati twarabivuze, ati twarabivuze kuri uwo mugabo atabyara, umugore arabyara. Mbese ukumva ni njye bari bakikamyeho cyane.
Mwajya kwa muganga bakababwira ko
byari kwa muganga ko nagiyeyo barampima basanga ni muzima, n'umudamu arapima basanga ni muzima, arambwira ati mwihangane muzabyara nta kibazo, mwese muri bazima, ni iminsi bitaragera. Ariko wishinze amagambo y'abaturage ntabwo wakubaka uri mu ibyo bibazo. Nyine nk'umuntu yarazaga kamara bikatwa cyane cyane nko turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka, ukumva nk'umuntu atebeye nk'ikije amahoro ngo ariko nk'ahantu turi gukorana n'umuntu witwa ingumba. Nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi atarewe wiremye Imana ariyo yamuremye? Igihe nikigera mukabona Imana yansubije bizagenda bite? Ugasanga nyine barimo baranshyiraho igitutu cyane kirenze njyewe, nkumva ntacyo bimbwiye Imana ari iza nkorera imirimo. Igihe cyaranageze numva nanata n'urugo nkagenda, bakaza bakagira inama umugore ati va muri urugo ugende, ntabwo umugabo wabyara. Ntibabaga batuma umwana wa runaka ngo akugere kuko yaragucunaguza, ahubwo ati wowe ntabwo uzabyara umwana, kandi ibyo akabikura mu babyeyi biwe nawe akabikugezaho. Kumva ni ibintu bibabaje cyane, ntabwo byari bishimye. Umudamu arabyumvaga agatuza, nanjye nkabyumva nkatuza, kuko ziza kubaho ntabwo tuba tukiri kumwe, yarasubiye iwabo nanjye ndi jyenyine. Nta bindi numvaga birenze kuri jyewe, numvaga ko igomba kunsubiza kandi nawe yarabyakiraga. Oya nabyo kuko ntabwo yigeze anabikinisha byo kuvuga ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda wenda iwe yaba abyara cyangwa atabyara we yarihanganya gumu mu rugo turabana igihe kigeze tubona rimwe mana dusubije duha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi nakita
reka duhe no umubyino uyu mubyeyi atubwire uko byari bimeze icyo gihe byagenze gute abantu bababwiraga ikimwembe
nyine nabaye nyihagira barambwira ati sije gukora iki wundi kuri wa mugabo atabyara ubwo bibaye ngombwa ndanyije nawe ati se ko umuntu imana ari yimuha ugira ngo abantu nibo biha nuko ubwo ngubwo nuko nta kundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri twe ko twarasengaga bikomeye
mwabyitwayemo mutuze
twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko Imana niyo itanga urubyaro.
Ni izihe nama mwagira abo bantu bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze?
Inama nagira abantu nk'abo rebaza n'abagore babwira ko bahita babyara kandi ubundi Imana ariyo itanga akagombye kumenya ko Imana ari igomba kuba yakugenera ikanakwambura kandi niba ubonye ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo ngubwo gutinda kubyara utagomba kumuseka ahubwo ugomba kumusabira nawe akazashyira mu mugongo cyangwa aterura nk'umubyeyi ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ntabyara bagomba guhumurizanya bo ubwabo uko babana bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza ntibakumve ibyo hanze kuko ibyo hanze birasenya ntabwo byubaka
ngira ngo mwiyumviye ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanageze aho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa bakaba bagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahumurizanya reka dushimire uyu muryango wa Sibomana David ku buhamya badusangije tunashimire Noel Imana Ishimwe baganiriye aha rero twumvise ingaruka zikomeye zagize kuri uyu muryango bitewe n'igitutu tutu ndetse n'amagambo y'abantu haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete byiteze barasebywa mu ruhame imiryango irabahagurukira bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe naho bashobora kubasenyera cyangwa se bikavamo no gucana inyuma wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara kugera naho hari aho usanga sosiyete ishyira igitutu ku bashyingiranywe igira izihe ngaruka ku bagize umuryango kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'Uburasirazuba aho ni mu karere ka Kirehe ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara kororoka no kwagura umuryango reka twumve ibitekerezo bya avuye mu baturage batandukanye
ubundi abaturage kugira ngo babane no kugira ngo bajare bungura umuryango iyo babonye mutaje rero bahita babona kuri nk'ikivumwe kuri nk'igicibwa kuburyo nk'iri mu bandi bagukumva utari nk'umugabo ubwo bigatuma biviramo no kwiheba
nyine baba bagira ngo ungure umuryango ugure wajya mu bandi bakaguca ngo ntagure umuntu ntacyo namaze waba uri umugabo ativa mu bandi nani cyo ugomba gufata waba uri umugore ati ravuga iki kutabyaye nuko
impamvu ntaho bushingiye utabonye urubyaro mu gihe icyo ari cyo cyose ntibitwa umugabo nekada neza ubwo yakitwa umugore atatarabyaye neka ntibibaho kwa kundi havaho ingaruka uca hirya waca hino umwe muri mwe akazana uburwayi ugasanga noneho mu rusenye mupfuye mwese nta niwo musize
ni abantu bari aha hanze umugabo yagiye ku kabari mu ntamwe mumaze umwaka mutabyaye baramubwira ati uriya nta mugore ufite iruka n'umugore uzana ubyara
aya bagomba kubyara kuko baba bagiye ngo ubungure umuryango
ariko nyine hari turabafite hano batabye turabazi agato umugore umugabo akamuryango ukamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utaje hajya tusubira iwanyu ibi bintu gutyo ariko ubundi Imana niyo ibigenga
hari n'igihe ushobora kuzana umugore mukihindego uvuga ati twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo cyo turi gushakisha mu buzima abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko muba mubona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye bakavuga ati se bari abantu buriya ntarimo umuntu muri mutabyara
ubu ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo ubugize ngo mwungure umuryango iyo washatse umugabo ntimuhitemo byara ari wa mugabo arakubwira ati tu nubundi wowe nago byara ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore nawe umujinya ukabura kwishe aho ni kubundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukaba ati mana uzansubize nanye mbona urubyaro mbona umwana nk'abandi
Ati imyumvire ituruka kukuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka ati gye rero bitabaye ni usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba ye umugore ntaba kiswe umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo reka dushimire aba baturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ku bitekerezo badusangije ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu Noel Imanishimwe wabaganirije mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuyitubye arazirimo no guterwa ipfunwe cyo kujya mu bandi ndetse akaba haziramo no kwiheba hari umwe wagivuze ati hari igihe mubana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka ariko kubera ko yamyumvira iri muri societe bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se nayo magambo aza nyamara bayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite ariko kubwa ibibazo bitamuturutse hindiza kuvamo Muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye abantu rwose baramuhagurukira imiryango bati kuki mutari kubyara ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma ndetse n'andi magambo bati dukeneye umwuzukuru tuganira rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana karira noneho yabahura n'abamubwira ngo ubwo se murashaka kwigira abasirimu agahinda kakamwica kuko ntago ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine ariko akavuga ati rwose abantu bakwiriye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi cyane ko akenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyuramo inzobere mu mibanire ya muntu rero Manze Ndore Thierry Jean Pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi bahafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara Ibi bishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco ko kubyara ari amaboko bakirengagiza ko hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka Ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Nk'abakurikirana sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange mubona iki gitutu giterwa n'icyane ni.
Mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose bakabyishimira cyane kubera ko wungutse amaboko umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo icya mbere ni uko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko bagiye kungura umuryango gutwita biganisha mu kubyara iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi 9 ukabona nta gahunda byo kubyara yavuba ihari ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse ese abana bararozwe ese abana bafite gahunda kutabyara vuba ibyo rero bituma bamwe bakabashyiraho igitutu icyo dukwiye kumenya nuko kubyara ubundi bitangwa n'Imana ibinyujije mu bantu rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu yuko ababyeyi bashyira abana ku gitutu cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye bishobora kuba ari amahitamo yabo bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo
hakorwa iki kuri ba muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda iki gitutu n'ingaruka zagikomokaho
iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango ubegereye bagirana ibibazo ariko nabo babyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe tujya tubibona rimwe na rimwe icyagakozwe ni iki nuko niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba reka tuyite gutyo yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi nuko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge ufite nabwo uburyo bwo kwiyobora ku buryo batakomeza kuburebera muri yandorerwamo yo kuba bakira abana
Reka nkwibutse ko icyari ikiganiro ejo kiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire ya bamwe kw'abashakanye bagomba guhita babyara mu gihe mbese bakibana. Tumaze kumva Manze Ndore inzobere mu mibanire y'abantu ati hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo ari iyi myumvire ituruka. Ati iyo haciye igihe bitabaye bamwe batangira gutekereza ko byaba ari amarozi, ariko kandi ntabwo abantu bakwiriye gushyira igitutu ku muryango cyane ko baba batazi impamvu yabiteye. Manze Ndore rero asanga ngo ibi bitari bikwiriye ko imiryango mishya yashyirwaho igitutu. Reka tumushimire ndetse tunashimire Ishimwe Honore baganiriye. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko sosiyete yashyira igitutu ku bashakanye cyo kubyara. Iyi myumvire ikwiye guhinduka cyane mu gihe hatazwi impamvu ya byose. Agatahuriro nawe udukurikiye wadusangiza ibitekerezo byawe utubwira ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyi myumvire ko abashakanye bagomba guhita babyara icike. Tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire rero aho uyu munsi mugiye gukurikirana agace ka cumi k'iyi kinamico. Reka mubanze mukumve. Ngira nkugire ni kinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Eco, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya cyenda cy'ikinamico ngira nkugire. Dorukana Lisiariye Karungu kubera igihe Donata na Gilbert bakwirakwije cy'uko Murekatete ariwe waroze murumuna we ndetse yiyemeje no gushyira ukuri hanze. Yaba yarabigezeho sera, nimukurikire umukino.
Diano Sharuga.
Nari mvuze pro. Ona ngiye kukurebera mu biro byawe.
Oya, biro nabisohosemo. Ubundi ndashungana n'amasaha ngo muzikengere mwinjire. Babasigaye minota mike.
Harakana ko mu mbere kambwiye ngo muranshaka.
Yego sha, naganda kubaze. Nimba ari amakuru ya Valentino uzi inyuma y'ibyamuvuzwe ko.
Yewe. Ayo heruka nanjye niyo mperuka pe.
Sharugamba nawe ntabya. Ntabwo bigeze uja kumuramutsa. Mubana hafi, mwigana.
Nateganyaga kujyayo nimugoroba mvuye ku ishuri. Nakinye football iryoshye n'abana twigana na ntinze pe.
Pe Sharuga. Ukurikije ku Valentino umuzi n'umuryango wiwe. Ubona biriya bintu bishobora kuba ari byo canke ibyabihuwa.
Aha.
Usanga abantu babeshiranira rega. Ego, mama wowe ndamuzi. Ariko atari bya cyane. Ndamuzi nk'umuntu aba mwishyira hamwe rimwe na madamu wanjye.
Mwari. Ubwije kuri biriya ni ibinyoma pe. None se ni gute umuntu yava cyanze ajya akajya kuroga muri mutenderi koko? Ubonye bavuga ko yaroza Arisa. Byibura ko kagendana na Valentino byari kumvikana.
Ariko yamara yabutumye Valentine.
Valentine?
Ona Valentine nawe yabutuma Alice.
Ariko siko kurumva ibyo bintu bishoboka mwari. Nawe koko?
Erega nanjye ndakubwiye ibyo numvise. Ariko kumbiye ko atari ibyo mama wanjye. Emwe. Pemere ibyo iwawe.
Nukuri pe ntago ari ibyo pe.
Ahubwo mbega Sharuga. Koko rero mbwira ngo ibi bihuha bihere bizimangana.
Aha.
Vuba kwaba mu rwaserera hagati y'ikambi n'abanyacanzige. Cya bya birandambiye kabisa.
Nanjye birandambiye pe.
Alice, ko wigunze ni biki? Wanditse rero. Cya mu ishuri cyangwa usange bagenzi bawe. Yo. Wabuze mugenzi wawe none ushashavura? Ariko wa muhebye Valentine kweli. Muhebe, Valentine ni cyutinya baki. Abantu batwara amagara y'abaziranenge.
Ariko ibyo mwabikuye hehe koko? Hari n'umushobora kuzanagiramya ko mama Valentine ariwe wishe muri umuna wanjye.
Ngware.
Cyangwa n'urwango rudashinga mu bafiti. Ubundi se ko numva mwandushije agahinda kandi umuvuga ko baroza ari muri umuna wanjye. Hewe, cyakoze muri bitangaza koko.
Uri gitangaza mukobwa. Wowe ubandanye wizirika kuri ba nta kigongo. Ni wowe ukurikira.
Ahaha. Suko ari njye utahiwe rebe. Ahubwo rero sa kuba ari abaruzi nk'uko mubivuga, baba barampereyeho.
Umva iki juju. None urumva iyo bagutangurira ko abantu rwo atari guca babakeka. Ndakugira inama mwana w'impunzi bugenzi wanje.
Ahaha.
Ikiboneka cyo Imana yarakuburiye. Valentine muve ko hakiri kare gukwegana nawe uvyibagigwe. Uzoruza twigire muri ya groupe itavanze y'abanyamitendeli na gwa kayuzo. Kuko igihe mwa waramwigiramo ivanze. birashoboka ko abanyacyanzi gari ko bari horera mugenzi wabo nawe bikakujanirana
aha ibyumvira na mafutirebe sinzareka kugendana na Valentine cyangwa abanyacyanzi kuko ntacyo mbashinja na kimwe ibyo kugendera mu Kigali rero ntabwo nabikora ikindi kandi umenye ko bataroze muvandimwe wanjye ahubwo yishwe n'indwara zituruka ku mwana
bavuga ngo iyo bumenye imwe bwari ikindi
ariko se mwana wanjye urakomeza wicare mu rugo iherezo ribiri
ahubwo se avuye mu ishuri se tubimenye Valentin
ntabwo nayibubemo papa ariko rwose mu gihe ntarashira uburakari ntabwo nzasubirayo
none se kuri ejo twaganiriye nkabona ibyo nkubwira urabyumva wahindutse ute koko mwana wa
yego ntabwo byoroshye mama kuko umva narakumvise ariko ndacyishakamo imbaraga ndashaka ko nzahinguka bamwaza nkisekeraho kurira rero kuva ngifite agahinda ntabwo byankundira pe nshobora guseka nkahita nanaririra rimwe bakankwena
umva rero Valentine mbiso n'uyu nawe ni nyoko amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho uhabwa biba byatuvunnye hari abaterankunga uzidufite
ntabwo
nuko rero ndavuze ngo sinshaka kongera kukubona wicaye muri uru butike kutiga kwawe se urabahima cyangwa uri ihima natwe utaturetse
ndabona mesaje iturutse kuri mwarimu mupenzi
iravuga iki ubwo bamubuze cyangwa wabona agiye kumubwira ko bakoze test adahari
ndabona yanditse abwira Valentine ko ejo azajya ku ishuri ajyanye n'umubyeyi papa Valentine naho nzajya rwose uzamuherekeze
ariko ibi ni ibikira
amahinga Valentine bamutumye umubyeyi ko ababyeyi batangiye kwitana ba mwana so bazabona umuherekeza ku ishuri bahu naho ubutaha
reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka cumi k'ikinamicungira nkugire inshuti bakunze ibikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka nakire Christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda Christine ikaze cyane
urakoze kuma ikaze cyane bakunzi bacu b'ikiganiro nk'uko mugenzi wanjye amaze kubibabwira tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize aho cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko dukomeje n'ubutumwa reka duhere ku butumwa bwa Nsengimana Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi Umuhinga aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi naho Emmanuel wo ku Ruhuha mu karere ka Bugesera yagize ati imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi naho Liliane we yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko dukomeje n'ubutumwa bwacu Ezekiel we agira ati imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu Zanzimana Sabe aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu bakunzi b'ikiganiro ejo ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara tureba ingaruka bigira tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike kuri wowe rero tutatangiranye twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri itatu utarabyara aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera n'aho umugabo yumva yaturugwa usibye ibyo rero kandi twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu Manze Ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara ndetse kandi mwakurikiranye agace ka cumi k'ikinamicungira nkugire
wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Bakunzi b'ikiganiro ejo rero nahadusoreje iki uyu munsi, mbashimire mwese mwabanye nanjye, mwebwe gukomeza kuduha ibitekerezo. Nshimire kandi nige na Roger waruhagarariye iki kiganiro, ndetse na Mizero Crispe waruri ku buhanga bw'ibyuma. Mwari kumwe nanjye Anisa Bine umukunzi, mukomeze kugira ibihe byiza.
Atubereye ejo ejo ejo.
Just let the moon your day.